a nafolokun na a kasabi bɛ taa i jɔ ero nafolo miliyɔn 45 la bɛna kɛ sababu ye ka baarakɛɲɔgɔnyaw latilen kɛrɛnkɛrɛnnenya la siraw olu dilanniw ani jago nasiraw kan Chine duniɲa jamana setigiba filanan ni farafina cɛla la ne hakili la nin bɛna kɛ sababu ɲumanba ye farafina bolo Cyril Ramaphosa Afrique du Sud jamanakuntigi ka fɔ la kunnafoni sɛnsɛn kɛnɛ kɔnɔ Pekin Chine faaba la ka da Chine kunnafoni siraw ka fɔ kan farafina jamanakuntigi 50 de ye ni jɛɲɔgɔnya lajɛrɛba ni welew jaabi min labɛnna Chine fɛ kabini COVID-19 bana Charlie Sauna. An bɛ don min na iko bi Chine ni farafina cɛla baaraw bɛ u ɲuman de la Chine jamanakuntigi Xi Jinping ka fɔ la tɔnsigikɛnɛ nin daminɛ la Chine labɛnnen don ka taa ɲɛba sɔrɔ ani farafina cɛla baaraw la kɛrɛnkɛrɛnnenya la usine belebelebaw bilali la sen kan sɛnɛ sirabaw dilanniw jagow ani nafolokunw labilali ka don nafamafɛnw na n'a bɛ fɔ a ma ko investissement Xi Jinping ka fɔ la